Aubrey on the beat.
Yeah, Malosa, yeah, yeah. Inashankra, kidomo domo wanapiga. They don't know we want me together, me and you. Napendo na vocheza, your body is on fire, mama. Hey, wewe ni madara, unani mada, mada, mada. Kwa kila kitu we unachofanya, wewe ni madara, unani madaga. Daga, 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 wewe ni madara, unani mada, mada, mada. Kwa kila kitu we unachofanya, wewe ni madara, unani madaga. Daga, I wanna daga, be daga, with you today. I wanna be with you more. No matter what they say, juu yetu ni mimi na wewe milele. I wanna be with you today. I wanna be with you more. No matter what they say, juu yetu ni mimi na wewe milele. Say ah. Together, nikiwa na wewe. Wenye maneno wacha wameze vidonge. You are my 10 over 10, 10 over 10 girl. Hey, we gon' stay together. Nikiwa na wewe. Wenye maneno wacha wameze vidonge. You are my 10 over 10, 10 over 10 girl. Hey, wewe ni madara. Una ni mada, mada, mada. Kwa kila kitu we unachofanya. Wewe ni madara. Una ni madaga. Daga, 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 wewe ni madara, unani mada, mada, mada. Kwa kila kitu we unachofanya, wewe ni madara, unani madaga. Daga, 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 say I wanna be with you today. I wanna be with you more. No matter what they say, juu yetu ni mimi na wewe milele. I wanna be with you today. I wanna be with you more. No matter what they say, juu yetu ni mimi na wewe milele. Say ah. Mada, mada. Ah, 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 ah. Weni mada, mada, mada. Weni madara, umeni mada, mada, mada. Kwa kila kitu we unachofanya. Weni madara, umeni mada bila daga. Daga, daga, daga. Weni madara.